ኩን ሰገሌ አሜሪካት ሰገሌን አሜሪካ ሰንበታ ፊድል በታ ገልገለ ከሳ ሳቲ ለማፈለካ ጀልቀቤ አማ ሳቲ ሰዲቲ ሜትር ባንድ ድደሚ ለማ ድደሚ ሸኒብ ሶዶሚ ተቆረጥቲ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ካራ ሳቲ ላይቲ ቲኒ ተምሳሱ ከነርዳ አማ ጀልቀበ አከሙልተኒ ኦርዶቶ ተሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ሰገንታን ኬኛ ሀራ ገባሳሌ ዳፊ ቆፒሌ ቶርበንደር ቤተምሳ አንኬ ሳፊለኔ እረዴ ቢዳኒ እስን ነገሲሱ ዳፊ ቅንዴፈማኒዳ ካንሲን ኬሱሜሱ አንበፍቃዱ ሞሮዳቲ አመጥሙር ሰገንታ ኬኛቲ አከን ወጅኒን ቶርተኑ እስን አፈራ አመቆፒ ኬኛ እሰጀልቀባቲ ዳርቤና ማሪው ወልደብዴ ከራዳጋቴ ንሂኩ ሞቱማ ኢትዮጵያ ቲቪ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ግዱቲ ታንዛኒያ ከሰት ጀልቀባሜ አከ ኢትፉፉ ኮንግረስን ፌደራሊስቲ ኦሮሞ ዋሚቸድ የሲጅራ ኢብሳ ፓርቲ ቺቶር ባንደር በከን ከሰት ኦገናም ፓርቲቻ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና አከ ማሪች ሚልካው ሐዋስኛ ዱንያ ፊ ቃማ ወንድምቺ ኢላለቱ አከ ደገስተታሲዘን ጋፈተኒሩ ኢትዮጵያ ቲ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ካንታኒ ትሬሲ ጃኮብሰን ገመሳኒቲኒ ማሪቺ አከይቴፉፎ አብዲ ቀባኒ ኢብሳኒሩ ኒማከነረቲ ጻይዳምጦ ገባሰ ቆፔሲ ተቀብዲ ኢታኔሲኒ ዲያድ
ፓርቲን ኮንግረስ ፌደራላ ኦሮሞ ማሪን ነጋ መርሳቶ ኮፋ ሞቱማ ኢትዮጵያ ፊ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ግዶት ጤኛ ታንዛኒያ ከስ ትገገይ ፈሚረት ኢብሰኪኒን ኢሞተ ኢጆረጀረት ጥይ ፈቴራ ኮንግረስ ፌደራላ ኦሮሞ ከኤረቲ አኩመ ካባ ኢትዮጵያ ተታይሰኔ ቃሞሌ ለማን ገራገሩ ማሳኒ ማሪከራ ነጋን ሄከቹ አከቀበን ጋፍቻ ትሩሳ ሆበቺ ሴጅራም ዱብሂማን ፓርቲቻ ቦስልጣን ቃሲም ኢፍሲቸ ዱብሳን የሰኝሩም
ወልወራንቺ ኦሮሚያ ከንሳ ሞቱማ ኢትዮጵያ ፊ ወራነ ቢልሱማ ኦሮሞ ወጎጂዱ ወጎተ ሸነን ደርበሌ ገዴ ፈማጅሩ ውሪሳ ወልጠዴ ሲያሳ ዋንዴ ታሉማ ወራነ ካባ ኢትዮጵያ ገዴ ፈማ ቱሬን ማሪ ነጋፊ አራራን አከጎለፊ አርገቱ ኢረደዴቢን ጋፈቻ ዱሬጅል ዴኛ ከነስ ሞቱማ ኢትዮጵያተይ ወራን ቢልቱማ ኦሮሞ ተርካምቢ ነጋቡዙ ኤገለን ከሊቲ ገመኑፊ ዴገሩድ ማሪ መርታ ዱራ ቢጀ ታንዛኒያ ድገጄ ፈማትኒ ቱሬ ኡምረሙ ኢሳ ኦርዶፌ ማሪ ኢቻኑ ሰፊሳን አከገጄ ፈሙፊ ረክነጋን ኡመንኬ እና ዴቦቴ ዱስቲ አከተለሙ ቃሞሌ ለማኒፉ ዳም ተደበርከን
ድረታ አምፓርቲቻ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ነጋፍ ተዝገብ ቢየት ምርከኔሱ ገምለቹኑ ማሪን ሀተተማን እትፉፉ ቀባጅራን ማሪ ነጋ ሞቱማ ኢትዮጵያ ፊ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ግዱት ታንዛኒያ ከተገገየ ፈማቱር ኢላል ሱዳን ጋፊ ጋልጥስቶን ካሰኒፍ ዴቢክነኒን ፕሮፌሰር መረራን አከዝደን
ተዝገብ ሰባከና ናጋን ሰባከና ቢያካራቢዩ ስለ ዲሞክራሲ ዱካፕዩና በርባችባ
ፕሮፌሰር መረራ ተደብሉዳን ማሪንኩን እሞተ ሲያሳ ወልጣጦታን ፎሮዳፍ ጀርሚያሊ ሲያሳ ኦሮሞ ብሮስ ፍርማችሱን ማሪያቹን በርባችሳ ራጀቹን ኤረኒሮ ረኮ ሲያሳ ቢየቲ ፍርማኒ ማሪ ሲያሳ ትጀቹን ስዱበታኒ ካፋውን ማሪን ነጋኩን አከ እትፉፉ ካንጋፈቲውተው ቃሞሊን ብሮስ ሃልሞል ፈካቱን ዋምቸ ማሪ ነጋድ የሰን አብዲ ቀበኒስ ኢብሳጅሩም ጉያ ወለቡማ አሜሪካ ወጋድ በለማፊያ ብርተም ይተርባ ፋኢላቹዳን ኤምባሲን አሜሪካ ፍንፍኔ ተርገም ሰገንታ ቆጴ ሲረቲ አምባሳደር ትሬስ ጃኮብ ሐሳታይሰኒን አዴም ሰነጋ ኢትዮጵያ ኤረኒሩም ወሊገልቴ ነጋ ባቲጃለ ኮብሰ ከመቱማ ኢትዮጵያ ፊ አደብል ሰባሳ ሙመተ ትግራይ ግዱቲ መለታይ አከሱመስ ማሪ መርሳቶ ኮፋ ሞቱማ ኢትዮጵያ ፊ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ግዱቲ ታስፈሚ ኤረኒሩም
recently we've had the first round of talks between the government and the OLA and we hope for future rounds my hope for all these processes is that they will be inclusive
የኛካና ማሪን ነጋ መርሳጀል ቀባ ሞቱማ ፈራ ነብርሽ ማሮማ ግዱት ከገፈሜር ማሪን ደበርታ ከታስፈሙ አብዲን ቀባ አዲም ሰውንኩን ሁንደከና አመት ከተውስ አብዲን ቀባ ጀላን አምባሳደር ትሬስ ሞቱማን ኢትዮጵያ ኢብሰማሪ መርሳጀል ቀባ ኤርገጥሙሬ ቦደባሲን ወልአብዴ ከና ካራ እትፉፊን ሰቀቡፊ ነጋተ እንጥሙሮዳ ማሪን ነጋ እትፉፉን በርባይሳ ተውረት ቃሞሌለቹ ወሊገላኒ ሩጀሌራ ኢብሳ ወራን ብልሱማ ኦሮሞ ባሲንስ በርባችሱማ ማሪን ነጋ እትፉፉረት ያደው ፈካቱ ጨለቅሲ ሰኒሩም አቶ ማሌ ማሪን መርሳ እጣኑ ዮማከግጌፈም ወንት ዱበተመንጅሩም ማሪን ነጋ መርሳ ያልቀባ ቃሙሊ ለማንግብት ግጌፈማቱሬ ዲሞት ተቆተቆረ irratti osoo walii hin galiin xumuramuusaa torbaan darbe keessa ibsamuunsaan yaadatama. Haa ta'u malee dhimmoonni irratti walii hin galamne maal akka ta'an ifatti wanti jedhame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffachaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Dhalataan Somaaliyaa kan yeroo ammaa lammummaa Yuunaayitid Isteetsi qabu Abdurrahman Kaaniin kutaa bulchiinsa Minnesootaa magaalaa Miniyaapoolis irraa badhaasa liqii biizinasaa kan bara 2023 mootummaa Yuunaayitid Isteetsi irraa argatee jira. Abdurrahman magaalaawwan lakkuu Miniyaapoolisiitii fi Saan Pool keessatti manneen nyaataa 4 qaba. Gabaasa Saaleem Salamoon qindeessite mitikuu fiqaaduu akka isaanitti qopheessee jira.
Abdurrahman bara 2010 Minnesotaatti mana nyaataa Afro Deli fi Grilli kan banate namoota naannoo isaatti argamaniif tajaajila nyaataa kennuuf ture. Tajaajila mana nyaataa kennuun bira darbee Abdurrahman yeroo ammaa Ameerikaa keessatti badhaafama namoota biizinasii xixiqqaa ka biyyaalessaa ta'ee injifateera. Badhaasa kanaaf dhaqqabuu isaafis gammachuu isaa haala kanaan ibsa.
It's a huge honor for me and also for the community and the state of Minnesota winning
kun anaaf akkan waan badhaasa olompikii badhaafameeti. Sababiin isaas dadhabbii waggaa 12 booda waan argamu tokko waan nan ijoollee kiyyaa fi hawaasa kiyyaatti agarsiisu tokko hin argadde. Kun badhaasa guddaadha. Wantoota akkasii guyyaa guyyaan hin argattu jechuun dubbata Abdurrahman erga badhaasicha fulate. Sirna badhaasichaa irratti haasaa kan taasisan interpreneurri Ameerikaa beekamaanii fi hoogganaan bulchiinsa ejensii biizinasii xixiqqaa Isaabeellaa Kaasilaas Guzmaan bu'aa bayii keessa darbuun dhiibbaa weerara COVID-19 dandamachuun manneen nyaataa baay'ee banachuun Abdurrahman nama abjuu Ameerikaan gama biizinasii dhuunfaa qabaachuu jedhu amansiisadha jedhan. Abdurrahman Kaahin yeroo ammaa magaalaawwan lakkuu Miniyaapoolisii fi Saint Paul keessatti manneen nyaataa 4 hoogana. Kaahin bara 1996 baqattummaan gara Yuunaayitid Isteetsi akka seene himuun cimanii hojjechuun baqattoota Ameerikaa keessa jiranii guddina diinagdee Ameerikaaf bu'aa guddaa fiduu danda'a jechuun sagantaa badhaasa namoota biizinasii xixiqqaa ka bara 2023 irratti dubbateera. Dubbii isaa keessattis akkas jechuun dubbata.
We just make sure that we as a Somalis people from Africa in general are hardworking people. We are an asset.
Nuyi lammiileen Somaaliyaa Ameerikaa Afrikaa irraa dhufne hojjettoota ciccimoo ta'uu keenya agarsiisuu barbaanna. Nuyi biyya kanaafis ta'e kutaa bulchiinsa Miniyaapoolisiif qabeenyala. Biyya kana keessatti fudhatamuu danda'uu keenyas agarsiisuu dandeenya. Kutaa bulchiinsa Miniyaapoolisiitiif waan guddaa gumaachuu dandeenya jechuun hima. Sababa weerara COVID-19 manneen biizinasii garaagaraa cufaa yeroo turanitti Kaahin mana nyaataa isaa banaa taasiseera. Sababiin isaas namoonni deeggarsa hin qabnee fi ollaan isaa waan nyaatan hin qabne akka nyaata argataniif banaa akka taasise himeera.
Caamsaa tokko bara 2015 irraa jalqabee guutummaa Itiyoophiyaatti bittaa fi gurgurtaan boba'aa gama dijitaalaa qofaanii akka ta'u murtaa'ee jira. Naannoo Oromiyaa magaala Adaamaatti sirni kaffaltii kun guyyaadhuma sana hojiirra oolee jira. Fayyadamtoonni haalichi gaarii ta'uusiin rakkoon interneetaa akka jiru dubbatu. Baankiin Daldala Itiyoophiyaa gama isaatiin kaffaltii kanaa fi haalli fooyya'aan uumamuu isaa dubbata. Galmoo Daawitii. Gabaasa dabalataa qaba.
Ji'a darbe eebila bultii 16 bara 2015 murtaa'e gurgurtaa boba'aa Finfinneetti gama dijitaalaa qofaan ta'uu murtaa'e har'a caamsa tokko kaasee ammoo gara sadarkaa biyyaalessaatti guddatee jira. Magaalaa Adaamaatti sirna kana jalqabsiisuu darbees baankiin daldala Itiyoophiyaa kaffaltii dijitaalaa isaaf mijata jedhe akka biyyaatti jalqabsiisee jira. Fayyadamtoonni garuu ammaa kaffaltiin boba'aa kun gama kanaan ta'uun isaa akka filannootti ta'ee jedhu Meeratuu Girmaa konkolaachisaadha. Akkas jedha Meeratuun. Ganama sa'aatii 12:00 naaftaa waraabbachuuf jecha dhufee ture. Kunoo amma sa'aatiin 5 darbee jira. Dabareen eeggadha. angayona. Mergina maegame, utusila karshi arkanka falani warabba chundandame, gari ture. Mali vyojete, agasida abbatte yero ingubdu. Amma yero kanate umsakana finfinne inga utunarra ture. Deldelan, abbanka benyasi, wanam beka akaskude itifakata, maji chundubata. Kambirana mo, rakko rekonkola chistoni mila saridu batanira. Targa gobine ambalai, jirata magala adamati.
Digital majjamaru ala majjamaru lanya minumana tikamelo.
Akazi rabina, wanyukun nufwabu saajan meyyan. Sabab nisa, nuti benzina fayyadamna. Benzina mo, bufata bubara argan neyyum beknu. Kanap nufayyada jitchukna rakisa. Kesuma, adama ratti benzina argan neyum beknu. Ufus jiatal takkada. Sanas hirirre yuin argan ujada. Yodubatu. Benzina ganda kesa karasera na latin ketika alidam bitan na kanjadu biniam yosar ni kapalda kumfoye sata egaru kanila aluta ajada obu Ahmed Isa da abata uli bi adamati ujiga gesa api abaka benyati
bakan ya ulas mili embara nasa wada banki zanne na papara saat
akazido obu Ahmed durangu ya tikarsi milo nala maulfune gara banki dem na turre ama garu gara milo na tukutukasha nikantau telebri danda bersina nitro kinsas garida Sunna yufis biyafi legari ture. Amma mo bankuli waan ufanib natifakata dipinne wa yu mamera. Amma kanayu netorkin telebri ni ujeta. Kam bankuli kanagaru netorkin sanu jide. Konkolato nista abata nijuru. Ega fulduratti bankuli nkunne nifi motumman wanisa yadani animbeku ujichandu batu. Gama kopitin banki wanis denya wano umuf charrakan kanjira no Muhammad. Kama ankena benzinan kanjiru ammo. Sababa ankena diesta taudu batani. Sanas kama motum magafani bebi gata jirra jadan. Bankin daldala Ethiopia harra. Tajajali daldabarsa karshi mobile anga gifamu. Biyalis sati form se jira. Oburre jefufa banki daldala Ethiopia nannu kibbalit atti. Ityana presidenti da. Oburre jen bankin daldala Ethiopia. Mamiltota mobile bankingi milona saddeti wala kakabudu batani. Jiasa glender banka na kufake sati si. Daldabarsi maalaka. Trilona toku tuka turba ol. Mobile an rawatamu bubatani jiran.
Kopin imma bubati wal kabati wala alamemmo. Dursi motumman akagara karati di majiru. Nuhuba chise. Bakin dalam Ethiopia semua halal dulu itu kotor komisi satu re. Umumnya akar imba kena cipta yang mau beres itu. Lama pak kopi kesa, kopi rata guangga, kopi ovne, banin sekarang rezira. Atau yudi kopi rogo nukar kesa, derbi derbi guantinu muda tujira. Networking abga kat deceta, mabil toni ke yang kotor ko, sistem kena cipta yang mau himpikan yang roda rata sudah ta. Isan kena kena, jalabune, surresne, ojicudan, karakapsin aja deh yad.
Obuti Lodugda, Itigrafatama, Wajiradudala, Magala Damati.
Boban Magala Damakesa Tajajila Konkolata Tikokan, Fasi Bajati, Bajati Pohamitikanol. Tajajila, Ablen Industry, Gurkuda One, Boiler Insanity in Barbadu, Hospitalon in Barbadu, Ablen Barnota Gurkudon in Barbadu, Edon Tajajili Bobat in Barbad and Menjuru. Kanara Kame, Yroagareiro, Tankinu Mudeta, Isakana Akana Notit Yroagareiro to break start of Nera, Angatokomo for Yasis Mulachad Fejra, Athoti Dom Tiafana Barbad, Gamamotum Martin.
Jiratoni. Angkana bubaga gejibatku foto, wanti kun nipoye sajiranus, warita jajala gejibakana nama, wanti kun imbilchan nejira. Motum mangaru, kisasama bubaga fika benyi syarafa ala ulfachufi, wanti kun falaji chan, chamsa toko barakumal mafudashin raka sudan, hujirra ulcheti jira. Gabasa gali Amerika, Kalmudawit, Shaba, Adamara.
Kun sagali Amerika, sagantafan romoti. Waligal te waranat abu motumma federala Ethiopia tifi addabili summa ummata tigray giddu titasifame erga ojirra ole jiaja lakosti jira. Hojirra olumma waligal ticha amma ammati malaka fakkatu fi fula duratti malaka ega mulal chise waildi Kenya mitikku fikadu ogesa nagati fi tasgabbi obodabala fi tumafi ogesa sera obo latabakada wajinini marita sise jira kopin Kenya itanu wae kanati.
Walwaransa kaba Ethiopia ti waggota lamaf taasifama ture karanaga hiikun erga waligal tirgame am jionija lakof sifamaniru. Hala hojirra olma waligal tichakan ilalen sagale Amerika fiyada isani kan kennan obbo dabara fituma University Finfinnet kaadimama doktara nagafi tasgabbi waligal tichaga amma ti hojirra olma nisa abdachisa da jechune galu.
egaa qaamadoonni garaagaraa jalqaba irratti amalumaa waliigaltee sibiila waritti aanee dhufuun irraa qaban shakkii guddaa qabaachaa turaniiru. Yeroo akka carraa ta'ee akka biyya keenyaatti waanti nuti arginu kun olmoost waanti deemaa jiru baay'ee gaariidha. Waliigalteen sun haaluma eeggamuun deemaa jira. Rakkoonni tajaajila kenniinsa hawaasummaa akkasumas walitti dhufeenya mootummaa yeroo Tigraay fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa gidduu jiru akkasumas hariiroon gama mootummaa naannoo 11 jiranii fi abdii namatti horudha. Gama Tigraayinis yoo fudhatte immoo dhaabbileen dhiyeessu kennan fakkeenyaaf kanneen akka manneen barnootaa hojii yoo galaniiru waajjiraaleen dhimmoota sanirraa fi hojii marra jiru jechuudha. Isaan kun bu'uuruma waliigaltee nageenyaa sanarraa dhufee kan abdii itti kennu abdii qaba jennee kan nuti arginu jechuudha.
Garuu jedhu Obbo Dabalaan, waliigaltichi haga ammaatti haala gaariin deemaa jiraatus haalli siyaasaa gaanfa Afrikaa ammayyuu waraanni biraan akka hin kaane waan xiyyeeffannaan ilaalamu qabu jechuun ibsu.
Haalli qabatamaa amma nuti keessa jiru immoo akka Itoophiyaattis haa ta'u akka gaafa Afrikaatti wantoonni shakkii uumuu danda'an jiraachuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf hariiroon mootummaa federaalaa fi rakkoon naannoo Amaaraa keessatti uumame maal fakkaata kan jiru ilaalu murteessaadha. Akkasumas hariiroon naannoo Tigraay fi mootummaa Eertiraa gidduu jiru akkasumas hariiroon mootummaan Eertiraa fi mootummaan Itoophiyaa qaban akkasumas inni Sudaan keessatti deemaa jiru dhimma isaan sudaan illee wal qabatee isaan kun isaanii akka sodaatti ilaalamuu ni danda'u jechuudha. Kana siyaasni gaafa Afrikaa kun baay'ee jijjiiramaadha amaluma isaati. Keessattuu immoo akka biyya keenyaatti waan nuti beeku qabni hariiroon akka Eertiraa Tigraay akkasumas immoo yoo dhufte naannoo Amaaraatti wal qabate yoo dhufte gara keenyatti Oromiyaatti wal qabate waan deemu yeroo irratti jijjiiramaa ture. Kana keessatti akka Itoophiyaattis wantoonni haaraan amma mul'achaa jiran fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaa fi wagoonni walii galuuf socho'umsa akkasumas rakkoon mootummaa Amaaraa fi naannoo Amaaraa keessa jiru kan federaalaa wajjin waan jiru kan Eertiraa kun isaan kun hundi isaanii walqabataadha waan ta'eef kana sirriitti hubachuudhaan dhimma kana keessatti akkamitti maaltu ta'uu danda'a kan jedhu ilaalu barbaachisa jechuudha.
Waliigaltee humna adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi mootummaa federaalawaa Rippaabilika Itoophiyaa gidduutti taasifame irratti qaamolee waraana kanarratti yakka raawwatan akka itti gaafataman kan jedhudha. Garuu yakkoonni waraana keessatti raawwatu jedhaman warra akkamiiti isa jedhamuuf obbolataa Baqqalaa ogeessi seeraa haala kanaan ibsu.
Yakka dugugaatanii kan jennu isaa iddoo isaa lagamitti inni jalqaba. Namoonni yakka namoomaati. Yookaas kiraayimsa deemsa humaaniti kan jennu sana inni sadaffaan yakkoota waraanaa yookaas waar kiraayims kan jennudha.
Yakkoonni raawwatamaniiran yoo jiraatan garuu karaa lama murtoo argachuu akka qaban waliigalticha irratti taa'aniiru. Isaanis karaa heera mootummaa federaalawaa Rippaabilika Itoophiyaa fi karaa haqa ce'umsaadha. Hiikkaawwan keeyyattoota kanaa fi hojiirra oolmaan isaanii haga ammaatti maal fakkaata kan jedhuuf obbolataa yommuu ibsan.
Keewwanni 28 seerri mootummaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Federaalaa Itoophiyaa yakkoonni akka kanaa tokkoffaa darbiinsa yerootiin kan hin daangofne yookaas yeroonsa hammamuu hadheeratu yakkoota kana laalchisee dhiifamni godhamuu akka hin dandeenye qabxiiree gurguddaa kan lameen ka'a. Haqa ce'umsaa jechuun akka waliigalaatti bifa haqa waloo yookaas itti gaafatamummaan adda addaa qaamolee dhuunfaa achi keessa kan jiraatu yoo ta'e iyyuu haqa waloo haqa ce'umsaa yookaas tiraansishinaal teessiif kan jennu kun.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Agarsiisa faashinii Saambee torban darbee godina Iluubbaa Boorii magaala Mattuu keessatti taasifamee jira. Agarsiisa kana kan qopheessite shamarree Hanaan Seefuu agarsiisichi lolaa fi injifannoo Saambee yaadachuudhaa fi akkasumas beeksisuudhaaf yaadamee kan qophaa'e akka ta'e VOA'tti himtee jirti. Dargaggoo Naasroobii Xilaahuun kan agarsiisa kana irratti hirmaate immoo ammallee dargaggoonni seenaa Saambee ifatti mul'isuudhaa fi gama aartiitii fi barreeffama adda addaan darani hojjechuu qabu jedha. Galmoo Daawit dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Taanis ni dhiyaata.
Hanaan Seefuu dhalattee kan guddattee godina Iluu Abbaa Boor magaalaa Mattuutti barnoota qorannoo qorichaa yookaan faarmaasii barachuus kan dubbattu Hanaan ogummaa faaya hodha wayyaaf fedha qabaachuu kanaafis diizaayiniingillee barnootuma qorannoo qorichaa kana faana fitudubatti magalamatutti kopi agarsi safashini yadannu injifanno sambe kopi stegirti
ayana sambe retti kanan filadde kanan fewanan filadde fi sambe na yana gudala sinawa gabaye qafko teture sanabatti animalin gumalchu qabaje eron yadu ande denkinko designer mawanan te artidan wate na dabu kana mata kuwa kamisinan ufata ada goduna da dadam maye sai ayana sambe sana sababi fadde akamisinan tazarti ta jare san sambe fashion show kopi kopi sabaye bareda sai europa yes na fura tera wadar madar bara sai tan kagan ta bare darbe kabaje me ra sai tan wadar mafata ta kopawon kabaje dai tan sai dabbi baye kabasure nanno kana rasi jolle modelon ni baye sinfure jolle dan de saqan sai isa jolle kaban asmail babur kessa lenji sai kopese grafis tawalale akasati kopese ne chambe
magalamattu hotel ilustari ti kopi kopai kanorati si namon nirmatan yadi sanna kenan najjebe se rajatti shamaryanan
nirmanan mota baye barida ture na baye sabatrmate na baye tikgamade abolinga da surani mulkin si magala surani jiraatonni surani yaada jirima kinnasarni baranen wa sasun tain sambe wagga waggaadhaan sambe fashion show wagga waggaadhaan akkatti fufu yaada akkatti ilaalaatani
dargaggoo isaaq bafqaadu jiraata magaalamattuu qophii kanarra turedha
akka magaalaa keenyaatti sagantaa addaa yeroo duraatiif kan gaggeeffamedha yaadannoo kabaja waraana sambe akkasumas kan waggaa 82ffaa akka godina keenyaatti immoo marsaa 2ffaatiif kan kabajamuun ol qabate agarsiisa faashinii uffata aadaa sagantichi baay'ee miidhagaa baay'ee hawwataa uffannaan aadaa iddoo abbaabuur kan yeroo baay'eedhaaf bifa ammayyaadhaan agarsiisa irratti dhiyaatee hin beekne hedduunsaa kan irratti dhiyaate akkasumas kan godinaalee oromiyaa adda addaa bifa miidhagaa fi haala miidhagaa ta'een halluuwwan babbareedaadhaan bocamee irratti argamnee waa'een waraana sambee waggoota baay'eedhaaf dagatame waggaa lamaan kanadha maqaan sambees kan dhaga'amu jalqabe gatii kanaaf waa'ee sambee kanammoo akka iluu baabur yookaan akka oromiyaa qofatti daangaa afuutoo hin qabaatin akka biyyaatti beekamtii qabaachuu qaba waan naannoo tokkotti jiru tokko agarsiisanii addunyaadhaaf beeksisuu keessatti wanneen akka sirbaa wanta akka agarsiisa faashinii uffataa kun namni baay'een akka inni sambee jechuun maal jechuudha hubannaan kun maalidha dhee akka hubatu waan godhuudhaaf haala miijana haala yerootti duukaa wal qabsiiste immoo buletiin keenya kun uffata aadaa bifa kanaan qopheessitee dhiyeessuun ishee immoo namoota baay'ee bukkeetti waa'een sambee akka yaadatamu akka beekamu namni sambee maalidha dhee akka inni gaafatu waan taasisuudhaaf gahee olaanaa shoora olaanaa qaba jedhee namadha.
Dargaggoo Nasroo Biitilaawun agarsiisa kana gubbaatti dargaggoo hirmaateedha.
Baay'ee namatti tola. Kan jalqabaa keenya ta'uusaa immoo baay'ee waan nama gammachiisudha. Uffanni dhiyaatanis baay'ee uffatoota babbareedaniidha. Uffata aadaa isaanii garuu waan aaraatti daddabalamee waan uffata mimmiidhagootu dhiyaataa ture. Tokkoffaa sambeen akka Oromiyaattis akka Itoophiyaattis akka beekamu tokkosii akka argatu yaadne.
Seenaan sambee kun xiyyeeffannoo maluuf hin arganne kan jedhu Nasroobiin ammallee gama maraanii qaamni hunduu injifannocha beeksisuu qaba jedha.
Beektonnis qoratoonni seenaas. Karaa fuulduraatiif kitaaba sirriitti barreeffame fiilmoolii garaa garaa dookumentarii akkas miidiyoonni sirriitti akka hojjetan diizaayinaroonnis hanaan duwwaasoon ta'een kaanis dhufanii akka sirriitti hojjetan hojii qabna sirriitti hojjechuu qabna jennaa kuni seenaa keenya nu daganne taanaan namoonni yaadatu sirriitti jabaannee wal gargaaraa seenaa keenya beeksisuu qabna jira.
Seenaa kana cimsuu qabna seenaa Oromoo maraatii seenaa uummata iluu baaburo. Osoo sanatiin seenaa Itoophiyaadha. Garuu amma kan kabajamaa jira naannoo iluu baabur qofatti. Sara fuulduraatti akka Itoophiyaatti akka Oromiyaatti akka kabajamu gochisiisedha kaayyoon keenya. Dhaansan kan qabu dargaggootaafi sambeen seenaa yeroo dheeraadhaaf dhokatee ture kana taalantiidhuma qabnuun seenaa kanatti cimsine seenaan kun yaadatamu gochuu qabna jedha.
Aanan ammas agarsiisa faashinii sambee kana waggaa waggaadhaan gaggeessuuf akka karoora qabdullee dubbattee jirti. Har'as aanaallee magaalaa Goreetti yeroo 4ffaadhaaf injifannoo loltoota xaaliyaanii irratti ganna 82 dura sambee irratti ta'e yaadachuu fi sagantaan garaa garaa gaggeeffamee jira. Akabektoni seena jirenutti Sambel lola Talian adwan jifatamte lammata Itiyoophiyaa weeraruu dhufte bara 1983 godina ilo Abbaabor aanaalle tabba Sambeeratti gaggeeffameedha. Lola kanarratti jiraattonni godinaalee Oromiyaa lixaatii fi kan giddu galeessaa waliin ta'uudhaan loltoota Talianii yeroo sana baataaliyoonii 12 injifachuu aangawoonnii fi qorattoonni biyyootti mana jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Shaabaa Adaamaarraa.
Kan hordofaa jirtan magaalaa Washington DC irraa kan isin darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Bulchiinsi Baayiden Hariisi karaa godaansa seera qabeessa ta'e gara Yuunaayitid Isteetsi bal'isuudhaaf namoonni imala bala qabeessa gara daangaa Yuunaayitid Isteetsitti akka hin taasifne ittisuudhaaf kutannoo qaba. Ministeerri dhimma alaa Antooni Bilinkenii fi ministeerri nageenya biyyaa Alejandroo Maayorka tarkaanfiiwwan fudhatamuu qaban ibsuudhaan deeggarsa galma kaa'ame kanaaf qaban ibsaniiru. Galmawwan kana keessaa tokko wiirtuuwwan hojiin godaantota keessummeessuu itti hojjetamu bakka kutaawwan filatamoo ta'anitti hundeeffamuudha. Wiirtuuwwan akkanaa kan jalqabaa Kolombiyaadhaa fi Guatemaalaa keessatti banamuuf jiru. Ministeerri dhimma alaa Bilinkenii biyyoottan lamman kana michuuwwan baay'ee gaarii jechuudhaan faarsaniiru.
These centers will be operated by international organization partners and improve qualified individuals' access to accelerated refugee resettlement processing, family reunification, and labor pathways in the United States.
Wiirtuuwwan kun dhaabbilee idilee addunyaa warreen michuu ta'aniin kan gaggeeffamu yommuu ta'u, namoota mirga godaantummaa argachuu qaban addaan baasuudhaan haala godaantota deebisanii qubachiisu, hojii maatiiwwan deebisanii walitti fiduutii fi Yuunaayitid Isteetsi keessatti karaa hojii mijeessu. Akkasumas bakka hojiin godaantota keessummeessuu seera qabeessi itti hojjetamaa jiruu fi mallattoo ta'u. Hojii dhimma gargaarsa namoomaa fi biyyoottan biroo kan akka Kaanaadaatii fi Ispeen keessatti eegumsa baqattootaa irratti hojjetu jedhanii Bilinken. Karaan inni biraa godaantota karaa seera qabeessa ta'een simachuun danda'amu haala kanaan dura yeroo dheeraadhaa fi Kuubaadhaa fi Haayitiitti hojjechaa ture adeemsa maatiiwwan walitti makuu deebisanii mijeessuu akka ta'e ministeerri nageenya biyya keessaa Maayorkaan eeranii jiru. Akkaataa kanaan iyyannoo maatii irratti hundaa'ee mirkanaa'een namoottan dhuunfaa biyyoottan kana keessa jiran maatiiwwan isaanii Yuunaayitid Isteetsi keessa jiranutti makamuu danda'u.
Third, I have directed my team to develop family reunification processes that will extend this well-recognized model to certain individuals from El Salvador, Guatemala, Honduras, and Colombia.
Sadaffaa adeemsa maatii walitti makuu akkaataa akka gaariitti qindoomina qabu kanaan namoottan dhuunfaa murtaa'oo ta'an El Salvador, Guatemala, Hondurasii fi Colombia irraa dhufanii fi bal'isuun akka jabaatu garee kootii fi qajeelfama kenneera jedhanii Maayorkaan. Afuraffaan karaa aappii yookaan appilikeeshinii gumruukaatii fi eegumsa daangaa mijataa ta'een namoonni akka dursanii beellama qabatanii gochuun danda'amuusaati. Adeemsi dhiifamaa kan Kuubaa, Haayitii, Nikaaraguwaa fi Veenzuweelaa akkasumas adeemsi lammiilee Meeksikoo warreen dhimmi isaanii bu'uura seeraa hin qabne deebisuu itti fufuudha jedhanii Maayorkaan. Itti dabaluudhaanis Maayorkaan yeroo wal fakkaataa dhumatti namoottan dhuunfaa haala karaa seera qabeessa ta'e hin hordofne irratti tarkaanfii fudhachaa jirra kan jedhan yommuu ta'u, tarkaanfiiwwan fudhataman kunis waggoottan shanii fi akka Yuunaayitid Isteetsiin hin seenne ugguruu akkasumas yaalii karaa seeraan alaa daangaa qaxxaamuruudhaaf taasifamuu fi himannaa yakkaatiin gaafachuu kan of keessaa qabu akka ta'e ibsaniiru. Daangaa Yuunaayitid Isteetsi akka banaa hin taane akka ifa gochuu barbaadanus ministeerri nageenyaa Maayorkaan ibsaniiru. Haalli bulchiinsi Baayiden Haariis godaansa caalaatti nageenya sirna qabeessaa fi namummaa irratti hundaa'e gochuun dantaa uummata Yuunaayitid Isteetsi tarkaanfachiisuu irratti kan xiyyeeffateedha jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Bilinken ibsaniiru. Bilinken barbaachisummaa michoowwan naannoo kana keessa jiran wajjiniin hojjechuuttis jala muraniiru. Wiirtuu qormaata godaantotaa keessa ergamnis ni jiraa jedhanii Bilinken. Akka lammiilee keenya hundaa fi bu'uura egeree fooyya'a naga qabeessaa fi abdii guddaa qabu laachuudhaaf jirrutti akkamitti hundi keenya waliin hojjechuu dandeenya jechuudhaan Bilinken dubbachuu isaanii ibsuudhaan gulaalaa har'aa mata duree karaa seera qabeessa ta'e godaantotaaf banuu jedhu jalatti qophaa'e goolabama. Radion Sagale America Sagantan Afan Oromo Galgala Kesa Sati Lama Folakka Jalkabe Anga Sati Saditti Sambata Afi Dilbata Kopi Satellite Dani Dabarsu Kanarra Asaratrawat Kanisin Kesum Mese Anbafkadu Morodati Kopi Kenya Boritini Amawalitide Minuti Bakajustanitti Fayata A Negatibula